laba laba abatu no buyisa iso butakasa ne tusirike banka niweze na ekakanu likatubitebye abantu baba abantu nyo kabali yalanga tebana sifuna na yoli sifuna wo 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 tebagambika bafuka solo katifunye omukisa mwene dongo ne sauti yangere kamburire mukumo buntu bulamu mumera yona yona ne woba kwasinga kuno kusi teri kyenajja nakyo kuno kusi teri kyenigenda nakyo kuno kusi teri kyewajja nakyo kuno kusi teri kyoligenda nakyo kuno kusi teri kyenajja nakyo kuno kusi teri kyenigenda nakyo kuno kusi teri kyewajja nakyo kuno kusi teri kyoligenda nakyo tesijjukira ffe tujja bwerere n'okugenda tugenda bwerere kati omululu gwa kiboyi n'okufite nagwe n'okuwalananga ezetalugwe zosiiba mu buli olukya buli omu n'omucyojja kyojja mwana wa maama ebyo tebigasa paawo ky'olikungula eze sente zikuwaga n'okudaala olizirekawo olwo nno tusisinkane wali wali mu maaso ga mukama kuno kusi teri kyenajja nakyo kuno kusi teri kyenigenda nakyo kuno kusi teri kyewajja nakyo kuno kusi teri kyoligenda nakyo kuno kusi teri kyenajja nakyo kuno kusi teri kyenigenda nakyo kuno kusi teri kyewajja nakyo kuno kusi teri kyoligenda nakyo wadde ng'oli bize bize osigala ng'oli ize ize kubanga bangi abakusingako tebeeraga leka kuvimba n'oyitiriza bulw'okuba ofunye obuntu obutonotono abafunye bingi ne bibimba ne bijjula kati byakala kuno kusi teri kyenajja nakyo kuno kusi teri kyenigenda nakyo kuno kusi teri kyewajja nakyo kuno kusi teri kyoligenda nakyo ezijjukira ffe tujja bwerere n'okugenda tugenda bwerere kati omululu gwa kiboyi kuno kusi teri kyoligenda nakyo